Holy Spirit. Holy Spirit, my refuge. Kanetelese, kaneyonge, akolela watukufu. Jose byambalo byange, Joso mutima kwange, mbele mutukufu. Kolela watukufu, ye mutukufu. Omoyo wa mukama, akolela watukufu, ye mutukufu. Omoyo wa kabaka, mpaye nyumba yange, mpaye wana wange, mpaye mchala wange, mpayo bulamu bwange, mpayo ebyange byona, bikuwereze mu butukufu. Mpaye mirimu gyange byenkola, bikuwereze mu butukufu. Kaneteleze, kaneyonje, omoya kolela watukufu. Akolela watukufu, ye mutukufu. Omoyo wa mukama, akolela watukufu, ye mutukufu. Omoyo wa kabaka, kanjose byambalo byange, kanjozo mutima kwange, doza sange, obulamu wange, bumuwereze mu butukufu. Emirimu gyange, gimuwereze mu butukufu. Ebyange byona, bimuwereze mu butukufu, mu butukufu. Kaneteleze, kaneyonje, akolela watukufu. Jose byambalo byange, Joso mutima kwange, mbele mutukufu. Akolela watukufu, ye mutukufu. Omoyo wa mukama, akolela watukufu, ye mutukufu. Omoyo wa kabaka, fill me to the overflow, my refuge. I cannot do without you. I need your grace. Fill me to the overflow, fill me to the overflow. This is your temple.